bengoma, chief and maratina. Still waiting for you, still waiting for you to come.
Siku moja nitapata kagari, kakanyage lami. Iyo siku nitakuwa mahali, na siyo kwa mali. Zitakuwa nguvu zake zalali, minajua halali. Kuna wengi wanalia amani, kwa vita za kinyumbani. Na wengine wanalia vitandani, wanagua maradhi. Lakini minajua uko nami, Yesu.
Bado na kungoja ngoja baba.
Again, mina jua una come back again to in my life, be the light of my way. Mina praise you every night and day. Come back again, usi delay. Nimechoka wanadamu kuni play. Kila siku kuniona kama same, na wokovu wangu kuiona kama game. Juni wewe tu,
yes, too many blame.
Juni wewe tu,
yes, too many change.
Baba, 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 na kungoje.
Wale
na kungoje, ngoje baba.
Yamebadilika biashara siku hizi mpaka kwa kanisa vitu wanafanya haki baba zinatisha huku wakidai eti wanakupa sifa sio mapasta tu mpaka ma preachers wanatuwinda tu kama ma creatures nani wao walipewa to the scriptures kwa wagonjwa wote wawe tu ndio tiba sio mapasta tu mpaka ma preachers wanatuwinda tu kama ma creatures nani wao walipewa to the scriptures kwa wagonjwa wote wawe tu ndio tiba
ngoja ngoja baba.
Bado na kungoja ngoja baba.